dajimsafi.com.
Nikisema I love you, itikia na kupenda pia baby. Nikisema I need you, basi wesema na kutaka pia baby. Nikisema I love you, itikia na kupenda pia baby. Nikisema I need you, itikia na kutaka pia baby. Kwenye hii dunia, weza kumi nime kupenda wewe. Ukija kulia cha tomia, tomia mama. Kwenye hii dunia, kama mami mina kutaka wewe. Ukija kulia cha tomia, tomia mama. Nikiwa wanjani zo shangu siulize. Kichezo harafu sema sinumizi. Na hata nikiumia basi unibembeleze, unibembeleze. Haya kasura yaka baby face, usinchiti usiniumize. Na usije ukanipa stressi, uje uniriwaze. Haya na pezi lako tamtam, siishiwi ham. Kira nikikuona weza kuona kamkam.
Mina ee damdam, katena jamjam. Gonjwa napona tu, wala ketabasam.
Nisiko singo na mpenzi, na mpenzi, na mpenzi. Nisiko singo na mpenzi, na mpenzi, na mpenzi.
Hata na mimi macho yao kaka tatu wengi na pesa zao. Minaona rasa furi mepata bao. Wana story zetu hatuna gazao. Hao nisindo ndizi wendo nyama, changanya mtori na vire tunapendani. We wangu alali hamesha fitisha mama. Haibu watona hao kasura kake. Zule lafu changanya no pole. Musalia na tesi. Oh my baby,
squeeze.
Monday to Sunday, siku zote na mwaza. Na kosa ta plan B. Oh my baby, oh my baby, I love a Sunday.
I love a Sunday.
Sinchiti usiniumize. Na usije ukanipa stressi, uje uniliwaze. Penzi lake tamtam, siishi hamu. Nikimona tu mina ee damdam, katena jamjam. Kwa napona tu, kwa lake tabasam.
Ana siko singo mpenzi, mpenzi.
Siko singo
mpenzi, mpenzi. Siko singo mpenzi, mpenzi.
Hata na mimi mpenzi, mpenzi,
mpenzi, mpenzi, mpenzi, mpenzi.
Tabasamu yake zuri mixa changanya pole. Musalia na tesi. Oh my baby, oh my baby.
Abusketo uyo. Haya
Kibigi manager
Dade Nasri Chitoto.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.